your eyes. See the kemi light. Wake up, see the kind of life that I'm living. Make up, sneak up with your look, what's the meaning? Break up on a simple lake, kiss a shilling, me and fade up. And for God's sake, I'll be chilling. No conilo now, not so feel it too one jar. Now pick me out, I'm not so guess I saw. She does not need one, I'm a seller to cut that. Long one, I'll be boss, in a value, I'll be done. She in a car with no idea now. Kini shadu ma box of wash she delia. Dama nile tengo bada tuya kuzaliwa. Sina nyama chenga chenga, sina jero, sina mia. Wila, Mary Mary, last year's a dream. Yote Harry, ila sala ni muhim. Dear Mary, no matter how it seems. Wajuu wata wash ya tie, you gon' win. Dunia sio mbaya, yatakuwa sawa. Dunia sio mbaya, bona yatakuwa sawa. Kila nachokiona kiko complicated right. Mwona nsukuma na posema I might. Jua lishazama mbele kuna flashlight. Mitikasi meshabuma au nikambe midnight ha. At a talk, chakula cha masafa night. Na kilaga mpaka kili nasemaga bye bye bye. Nimechoka mwila kilo kwali nimechoka mai. Sina nguvu za ujasiri still I never wanna cry. One track on kando tuzali nacha. Kila niki walk hard na vuja pakacha. Maskini ushanizana ushanipakata. Sina nyimbo za furaha uzuni kwangu pacha ila. Mary Mary, dunia sio mbaya. Ni matatizo tu, utakuwa sawa. Kila chenye mwanzo uwaga na dawa. Ipo na milango mana Mungu ana bias. Dunia sio mbaya, yatakuwa sawa. Dunia sio mbaya, mbona yatakuwa sawa. Dunia sio mbaya, yatakuwa sawa. Dunia sio mbaya, mbona